ckmusicbrothers.com.
Green Drops Music.
TNN Fabian.
Conscious Uchi. Killing the beat.
DJ B.
Carigo Music, the big man.
Four fingers in the build.
My toilet.
Chamene chirenga nisifutika ine limimba ya krai. Aseme gulibe na kuja, aseme nishoma panyumba. Aseme gulibe na njala, aseme simienda kushito ine. Aseme nishoma panyumba ine. Aseme simienda kumunda.
Mimba inifutisa mopambana. Nimasichepesa ngatika mfana. Njala ima kunda olo mabwana. Sisanga olo ndiweka mwana. Njala ima nipasa nzeru. Nima joba pa mande paka pachiveru. Sembe nima kala niligone. No bize nisomele safone. Goma nima zindikira palifuto. Nitamange nipange komuto. Tukuta ifunika izidonya. Patumba makweni ya siri.
Chamene chirenga nisifutika ini nimba ya kaini. Chamene chirenga nisifutika ini nimba ya kaini.
Aseme gulibe na kuja. Aseme nishoma panyumba. Aseme gulibe na njala. Aseme simienda kushito ine. Aseme nishoma panyumba ine. Aseme simienda kumunda.
Soja
jale kafika ikupeteka peteka
ulibendiwe olila
jale kafika ikupeteka peteka
ulibendiwe ofunda
jale kafika ikupeteka peteka
kacha kuseni mufanika kuselensi sunga ngale pa nyumba
awe
nikusamala pa mimba
ijamene chirenga nisifutika ine limimba ya ngai jamene chirenga nisifutika ine limimba ya ngai.
Aseme gulibe na kuja, aseme nishoma panyumba. Aseme gulibe na njala, aseme simienda kushito ine. Aseme nishoma panyumba ine. Aseme simienda kumunda ine.
Carigo Music. Sembiano.
Aseme gulibe na kuja, aseme nishoma panyumba. Aseme gulibe na njala, aseme simienda kushito ine. Aseme nishoma panyumba
ine.
Aseme simienda kumunda ine.
Na kupanga zambi kombo la mpali.
CKMusicPromos.com.